Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Akekho ofana nawe, akekho ongafaniswa nawe, oyinkosi ufanelwe ngempela ukudinyiswa. The late Pastor Nezimo uthi ufanelwe phambi kwakhe lufuno dagada uthi ulifika la ka Jehova wasibusisa no Sinek ethi I live for you. Ihambe njalo ke back to back yanamuhla. Ngiyathemba la ukhona uyithokozele usanda kungena uwamkelekile. Sisindawonye kuze kuyoshaya u 5 o'clock sijula ngeswi AM 657. Angindlule ngala uma ngibuya nginentokazi la unompumelelo kamkhefa uyena ke ozosherela a powerful testimony. Ngicela nje simuphe indlebe and then ke unombuzo uthanda ukuphawula uyazi ukuthi ngizokunikeza nethuba lokuthi ukwazi ukuthi ke uxoxe naye noma ke umbuze nje lokho ongathanda ukumbuza kona. Emveni nje kwalokho siyangale esokwethu yilapho ke sizoxhumana naye khona.
Masimdumise rhoqo ngecawe ngo 5 o'clock ekuseni no Ayanda Nenem. Siyathandaza, siyadumisa, sitya ilizwi nobungqina kuKristu. Let's praise him ku Radio Pulpit 657 AM.
Step by step, we walk the road with you. Stay tuned in and visit radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Yeah, uma omunye uthola ukuthi kunobunzima abthwele kuhle ukuthi sisebenzise lesisikhali esi umkhuleko ukuthi ke silwisane nalokho sikhona nathi la ekhaya siyakwazi ukuthi ke sikhuleke nawe nanoma inini. 28 after 3 o'clock siyagu sisinompumelelo. Nompumelelo sawubona.
Sawubona sigegethu, njani?
Ngiyaphila, ngiyaphila. Hey, wangibiza kamnandi namhlanje. Wathi sigegede.
Yeah.
Onongombili. Mhm.
Yes.
Nompumelelo siyabonga ukuthi usiphe isikhathi sakho namuhla uzoshare ngobukhulu bukaNkulunkulu. Obonile empilweni yakho ubuhle bukaNkulunkulu uthando lwakhe uyazi uyasithwala uNkulunkulu and uhlezi nje enguNkulunkulu osinakekelayo ukuthi nje ngezinye izikhathi uma sihlangabezana nobunzima sisuke nje bese yazi nje mhlambe inhliziyo ebuhlungu ukuthi kodwa uNkulunkulu ukuphi ngingumntwana wakho. Why?
Yeah.
Ungiyeka ngibhekana nezimo ezifana nalezi. Then uma iminyaka lokuhamba bese uyaqaphela ukuthi oh ingakho bengibhekane nale challenge ebengibhekane nayo. UNkulunkulu yila ebengifuna khona. Sude sizozwa yebo sizolalela ubufakazi bakho kodwa ngaphambi kokuthi ke mhlambe usindlalele bona ngicela ubabingelele emakhaya bese ke uqala nje ngokuthi usibeke esithombeni ukuthi ungubani nompumelelo ukhulele kuphi.
All right, ngibingelela bonke abo excellency.
Amen.
Abo excellency bathe that you know come la ngikhonza khona. Nabase Johannesburg Bible College nabakwaMkhefa nabakwaFaltain nabakwaShingange nabakahadebe nabakwamazibuko babingelela egameni elihle lomfeli wethu uJesu Christ. Oh, nabakamlambo futhi ngababingelela futhi ngabakhohlwa. Ngababingelela egameni likaJesu Christ waseNazaretha futhi nabalaleli bonke beRadio Pulpit.
Hallelujah.
Amen.
Yeah. Unompumelelo uzalwa kuphi?
Well, mina ngizalelwa la eSoweto. I was born and bred in Soweto. Ngikhulele ePimville. I am the daughter to the late Nomvula Margaret Mkhefa and ubabami yena saphila ke uKenneth Maluleke and then I've got three siblings uKolani, uDwamu Mdala, noThami, noSilesta. Those are my three siblings. Yes.
Mm-hmm.
I was born in the year 1987 on the 25th of the 11th month.
Mm-hmm. Nikhula kanjani nje ningomdeni kaMkhefa?
Well, before ngiyabuze just to share this one with angiboni, and you've also shared it before.
Yeah.
Ngazalwa mina ningaboni.
Oh.
Yes, ngazalwa ningaboni.
Okay.
I mean, iris ayinitile ekungeza ukuthi ubone.
Yes.
So mina ngise mangifika emhlabeni. Kwatholakala ukuthi ama street lights awasebenzi.
Mhm.
Yeah. Kwangithi ama street lights ngisho amehlo ami awasebenzi angiboni.
Okay. And then abodokotela baye bachaza ukuthi kwenziwa yini? Bamchazela umama.
Bathe kuye akuna iris. Ngizalwe iiris
ngekho. Oh, isona isizathu leso ukuthi awuzalwe uzalwe ungenayo eiris. Okay.
Yes.
And then mhlambe uma eloke buza baye bachaza ukuthi mhlambe kudalwa yini isifo or mhlambe into abachazanga ukuthi yenzeka kanjani leyo nto.
I don't remember bemchazela makanjela isitoko.
Yeah.
Yeah. Or I don't remember.
Bavele nje bathi akanayo iiris.
Yes, bavele bathi ke iiris nanoma ngaya for ama operation it's not going to make any difference.
Mhm. Konje nesikhuluma ngeiris sikhuluma ngani ngaloku obumnyama or sikhuluma ngale part emhlophe ngaphakathi kwelihlo?
Khuluma ngepart le eyobumnyama.
Iyona le ebonayo.
Yes.
Okay. Hey, asenza.
So I don't have.
Asenza ngebiology phela thina.
Siyazifanela.
Okay. So nompumelelo kusho ukuthi wena seloku wazalwa izinto eziningi angazi ukuthi mhlambe esikoleni banifundisa kanjani ukuthi mhlambe wazi ukuthi lokhu yini kusho ukuthi wena ngamehlo ayikho into wake wayibona
ayikho
so wena ubona ngokufila ngokusmela ne
yes nangokuzwa endlebeni
yeah
yeah
okay
so that's how I rely on my ilon ugu ama
Mm-hmm. Yeah. Yeah. So kusho ukuthi awazi ukuthi isihlahla yinto enjani. Uyazi nje ngokuthi uyitouche, uyifile, uyinukele.
Yes.
And then lokho kukwenza ukuthi uzizwe kanjani?
Yazi ukuthi mina angizwabeli.
Yeah.
Like I'm okay with that.
Mm.
I'm so okay like I accept that and ukuthi ngihlale nabantu abafana nami have made it a lot easier for me
okay
ngazi ukuthi accept the way mina ngingakhona like angizwabeli yeah and ngihlale ngitshela abantu ukuthi please don't feel sorry for me because behind the disability there is a person who is impumelelo
yeah Hey, angithi uyazi ukuthi mesikhulela emalokishini abantwana bayathizana and all that bayagwarana. Yeah. You know zonke lezinto. So wena abantwana be community bebakuthatha kanjani?
Yabona ubuntwana ni angithi abanye banokufika bamaso phambi kwamathulo umuntu.
Eh.
Ngithe wena ubani? Mhm. Athule umuntu bese mina ngakwazi.
Yeah.
So umama had ukuthi umama ayikhuze lento ukuthi yekende into yenza akaboni. Yeah.
Oh badlale ngawe mhlambe bathatha izinto bayilahlele. Phela ngiyabaza ukuthi abantwana banjani.
Yeah.
I don't know what mhlambe ngisebenzise leli gama elithi ukusa kwabo man kuba too much.
Yeah. And futhi abazenza ngithi abantwana bayazi labayenzayo.
Yeah.
Yeah.
Okay. And then wakhula kanjalo and ekhaya bekunjani nje like unama siblings abonayo and then when you are the only one ongaboni. Bona beba treat kanjani?
bebengithitha kahle nje like especially my younger brother ne bekuthi mabamthumile ayekuphaza or athi mfuni masandi umamami was also bekathengisa izinto so bengihamba naye my younger brother and stuff so bebangi-include even if sidlala endlini bengingavalelwa ngaphandle yeah
okay and then ngoba khona manje phela so usisi okhulile 1987 I guess una 37 38 ne somewhere there
turning 38 on November
turning 38 ngo November okay kusho ukuthi usase no 37 then manje mawukhula uyintombazana ngithi uyasisizo thanda ukuthi sipheke siwashe senze konke lokho so for wena be kungekho nzima.
You know, ngizokutshela something, ne? I had to fight in order to be independent, ne? Umamami wayengafuni ukuthi ngenze umsebenzi wasendlini. And ngangumuntu ohlala eboarding school ePretoria.
Okay.
ePretoria eboarding school they teach us a sense of independence ukuthi uyazwashela, uzindlulela umbhede, wenzani njani. So umamami ebengafuni ukuthingwenze konke lokho ngikuzenzile. They bathi maba sebenza ama siblings bengishala phansi. So for me to conquer that, I had ukuthi ngompayisa esikoleni ukuthi bona umama wenza sona so. Because bengifila bad ukuthi abanye abantwana baya sokuthi eish umama nami wangikorobisa isitupu mina ngizobukanjini. So I had to fight for that to happen.
So uye ku boarding school leyo usese umncane vele ukhulele khona eboarding school waze wangena na ku matric.
Bengiye ngaphelela ka grade 11 and then ngazama other avenues ukuthi ngazi ukufunda.
Okay.
Yes.
Wafunda nemveli kwaloko?
Ngazama ukuthi ngiyofunda e Johannesburg Society for the Blind. Ngiyokwenza matric wafileka lapho. And then ngahlala I think for something like 2 years. 2015 ngaya eSouthwest Gauteng College at Dobsonville. Ngaya kwenza isifundo zami the Office Administration. And then ngayenza i-learnership eRandberg yaphelela emoyeni. And then ngayenza 2 learnerships Action for Blind and Disabled Children eRoodepoort 2021 and 2022. And then last year ngaya eBible College. Johannesburg Bible College.
Wow. Yes, ngikhumbula last time ngicongratulate wangithumela the message wathi yo sisibahle bona ngiyagraduate ngiqedile ngabona nezithombe ezinhle uNompumelelo bona afake iband lakhe uyazi uNompumelelo ewusisi nje omuhle ngathi hay uyazini ukuthi awuboni azange kukuvimbele ukuthi uphile impilo yakho to the fullest and I'm proud of you Nompumelelo. Ngiyathemba nalapha ekhaya ba proud ngawe icommunity yase Diepkloof i proud ngo Nompumelelo and then ePimvili yes and it shows ukuthi you know empilweni uma you put your mind entweni uyakwazi ukuthi ufinyelele kuyona whether uyabona whether awuboni unezandla awunazo izandla ayikho into okuwukuthi umuntu angeke ufinyelele kuyona.
True.
You know,
very true.
Ukhulume la indaba ukuthi awusifileli pity and all that but you know whether umuntu ophila disabled or umuntu nje all right there are challenges esibakhona empilweni so wena as uNompumelelo imapha ama challenges oye wabhekana nawo
one of the challenges was when I lost my mom in 2008 it was very hard for me.
I'm sorry for you.
Yeah. Yeah. Last week Sunday, it was exactly 17 years ago since her passing, May 5th, January. Because of wrong, I failed, I can't be. And then depression, young.
Eish.
yangishaya i-depression still my little smile. Nami ngingazazi ukuthi am I coming, am I going? Ngifuna nokuyithatha impilo yami.
Yeah.
Yeah.
Mm.
So yeah, it was very I was an angry person futhi after the death ya mama. Ngibathe uNkulunkulu ukuthi kodwa why? Why did you take my mama away from me? Why?
Yeah.
Why? Why?
Wow. And wasizwa yini? Yini eyakupha amandla ukuthi uphokophele phambili nanoma kunzima kanjalo?
Yo, a counseling department yase Radio Pulpit back then, in 2009, assisted me. I could call it department and also nofundisi lo engiseva kuye, he was my youth leader in the previous church la Bekonzakon. So, wakwazi ukuspotha the problem ukuthi there is something wrong, even nabanye abasenkonzweni ukuthi spot ukuthi akuhambi kahle la. So and uma kudepression bahle noma abantu bazama ukukhuluma nawe yonke into awuyiza le ngena la.
Yeah.
Kufika this thing wangazibulali bahle qeda manje impilo yakho.
So wafika kuleso simo and then kwenzakaleni ukuthi ungagcini uyithatha lentambo o mhlambe uphuza amaphilisi?
The encouragement, I think when leadership here you prayed with me.
Yeah.
When my breakthrough came, my need to Lord, now I surrender. Ngikhala elanga lapha ni Lord, I surrender now. I surrender. Angisafuni sala ubone ukuthi wenzani na.
Yeah.
Fine. Yeah.
Nompumelelo, njoba ngilalela i-testimony yakho, ingitshela ukuthi you know what, ungumnqobi. And sisazoqhubeka sinqobe. Nangu yasho uMC yalana uthi sizonqoba lapha ekhaya, unombuzo for uNompumelelo or mhlambe unamazwi encouragement ngoba singabantu akusho ukuthi mhlambe uma soku write empilweni aswadinga amazwi okuwukuthi azohlezi as encourage ngoba kunokuthi sihlangabezane nazo izimo and wezwa mhlambe lamazwi ak encourage uyakwazi ukuthi uwathathe uhambe nawo noma mhlambe lapho ubhekana nesimo uthi hey konje ngiyakhumbula ngake ngafonela uSibanibani eRadio Pulpit wang encourage ngalamazi njoba usho kwamanje ukuthi uye wathola icounseling la kwa Radio Pulpit uye wathola icounseling noma wathola ukwesekwa ibandla kanye nomfundisi so kukhona amazi ukuphila ngithi ababe bawakhuluma kuwena and yeah. Even after nalapho ukuthi iqhubeke impilo yebo siyashayeka ngapha nangapha uyawathatha yeah. Lamazi uphinde uthi yey konje ithe mengikulesi simo nawa amazwi aye akhuluma umfundisi nawa amazwi aye akhuluma ubahle akhulunywa ubanibani so iwona asenze ukuthi senzene sisho sithi singabanqobi uMC ya ubusho njalo la the late MC ya uthi sizonqoba emveni yes emveni kwalomhlabelelo uma ke uthanda ukukhuluma noNompumelelo zivuliwe incingo noma ke ungathumela i-voice note ku 0826572729 noma ke ushaye ku 0123341322
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith, and love on 657 AM.
Eyo, sizonqoba, nompumelelo, sizonqoba. Bona, siyabona asiboni, sizonqoba ngoba sihamba noNkulunkulu ongumnqobi.
Injalo.
Mm.
Injalo.
Yebo. Umuntu obonayo ohlezi mhlambe e complainer ne yini o angayifunda kuwena njengomuntu ongaboni
ukuthi everything is possible mama ngabe set your mind to it and be grateful ukuthi you can see abanye abantu bafana nathi uthole ukuthi there's somebody who's lost eyesight yakhe a few minutes ago ukhalela ukubona kwakhe so wena appreciate ukuthi uyabona
yeah hmm uyazi lento isimanga ne konje niyibizani ngendlela enifunda ngayo nithi yini
braille
ibraille uyazi mengimbuka umuntu ongaboni uthola ukuthi uyafunda lapha kimina it's a miracle because ngiyazibuza ukuthi kanjani ngokuhambisa imini yeah
nasesikolweni ama angithi khona imodule abathi preaching workshop
yeah
mina ama preaching zwami I used to work them out in braille
wow
yeah
that's a miracle because and nifunda kahle uyakwazi ukuyifunda ngithi WhatsApp iWhatsApp
yakwazi
yona uyifunda na uyifunda ngeminwe
no ifona mina talkback
okay
mawuthekstile wabhala nje wangasho ukuthi izongifundela iphone but nama voice note I can also listen to yeah
okay yeah. So indlela especially abayenze ngayo o mhlambe kune app ekhona ngaphakathi efonini
ama phone these days ngasaphuma and ufuna ukuyidownload mina ngisengele umngane wami talkback
okay
yes eloquent bayibiza nge eloquent
okay wow yeah. Mm-hmm. All right, nangu nompumelelo bazalwane, ngiyacabanga ukuthi uya inspire nawe lapha ekhaya. Uqedile imfundo zakhe bazalwane eloku engaboni. And
uzoqhubeka.
Yes.
Ngiyakuzinyaka wethu.
Oh, uzoya ku second. Oh, but we first year.
Yeah.
Okay, konje ufundani?
Theology, like Bible College, Johannesburg Bible College.
Theology.
Yeah.
Okay, so now your plan ukuthi wenze a second year kulonyaka.
Yes, and then after that,
ngifuna
ukuba missionary.
Oh, okay.
Yeah.
And then manje ngoba usongene kulesi stage phela sokuthi uthola umathandana.
Hi.
Kwenzakalani kule department?
Hey, okwamanje ngisesesingeni, sesese quiet.
Yeah?
Yeah, sesese quiet.
Ufuna nje ukuthi usebenzele inkosi.
Kodwa nomshado siyawucela abantu.
Yebo.
Cela umshado ene sifuna abantu, ngifuna umuntu osindisiwe mina.
Yeah.
Yeah.
Okay. Ukhona olalele kwamanje athi hi man. Hayi uNkulunkulu uphendulile today sengimtholile wami.
Yo ngitholile uRuth wakhe nami ngifuna ubuhle.
Yeah, ungathumela leyo WhatsApp voice note uma une comment for uNompumelelo noma ke unombuzo for yena neyincingo zivuliwe ku 012334 1322. Ngibuke la isikhatsi sami sizomdedela kungasekudala. Ngikusisalele u plus minus angithi nje 6 minutes yeah 012 hey siyakhijima uyasibona
Hi.
Okay, kune voice note lana noMpumelelo ngicela ukuthi uyilalele ne. Iphuma la kumama. Yeah, ngicela nje silalele sisonke.
Usawubona bahle noMpumelelo.
Sawubona.
Hayi noMpumelelo mina ngisilalele istory sakho. Yazi ngiyakusaluta. Ngiyakusaluta noMpumelelo yo ngisilalele isimanga. Isimanga but what I want to know, did you get e-counseling maybe? Ngama uqala uhlakanipha because uzalwe nayo. Uye wayithola i-counseling nje nge-condition yakho. Just ngifuna ukwazi but mina ngikuthulela isigqoko noMpumelelo. Yo, haya. Siyakhomplaina thina siyabona sinawo konke kodwa mina ngiyazi na i-respect you noMpumelelo bantu.
Yeah.
Mara siyabonga because ngiyabona ukuthi yazini wena ilife iyachubeka kuwe. Yeah. Okay.
All right, mama. Yeah, noMpumelelo. Umama uyabuza yeah ukuthi uye wayithola i-counseling mhlambe lapho uqaphela khona. Ngithi mo uloko umncane ezinye izinto awuzibone and then mo ukhula uyabona ukuthi hayi man ngi different kwabanye abantwana.
Yeah.
Yeah.
No, angizange mina ngiyithole i-counseling. Yeah, angizange ngiyithole. Angizange ngiyibone isidingo ekangako ukuthi ngiyithole because of bengihlala nabo vele abafana nami. So bekulula.
Oh yes, ngoba nje uqale your primary uloku lapho yeah, ukhulele lapho unalabo abafana nawe.
Yes.
Okay. Kunenye futhi la i voice note ngicela ukuthi silalele.
Ke dumelisa bohle mo radio pulpit ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth.
Amen.
Dumela Pastor Mpomi, dumela. Batseba tso fitile motsone. Wena o bone gore o nke mahlo ha wa shebisa ho modimo mo thusa ho etswang teng. I'm proud of you Mpomi. I am. Batseba gore ke rata ene tswela pele o ska tloela fela tswela pele whatever you want to do tsepela honta te modimo as much as abile lwena bo eme mbohle bo ne le mo bona all the challenges and the situations he was there for you so keep on pushing up until o reach mo batlong reach teng your goals what you need o tla di thola through Jesus stick to Jesus pume stick to Jesus and na hang on Yesu # ke o rapetse bye
yasemjani
ngiyethe lumemeza ngakhona ngiyasho ukuthi hayi bayazana labo ubani usisi
usisi ke u rapetse
okay benfunda nonke
yasemjani benfunda nonke
naye une same condition yakho
Ay, yimi phela bega ngaboni lapha esikolweni.
Oh, e Bible school.
Yes, I was the only one at Bible school.
Okay.
Yeah.
Yeah, uthi keep on keeping noMpumelelo usisilana. Yeah. Okay, asilalele futhi enye I voice note.
Good afternoon everyone. I would love to say hi darling. Nompumelelo would know who this is.
Yeah.
Just to say that I really appreciate her, the type of person she is. She has made me see God better. I really understand now who is God and how sovereign he is because of Ilife kaNompumelelo. I'm so grateful to have met a person like her and the way she is carrying herself. You know, I really appreciate her so much. Darling, you know that you are the one who encourages me a lot. When I'm down, you pick me up with the words that you say. And I really appreciate you. Unompumelelo, I was attending a Bible college with her. That's where I met her. And I really am so grateful to God about her. I love you.
Oh wow, this is heartwarming. This is heartwarming. Ay nami ngizokhala yazi. Nansi enye futhi noMpumelelo ngicela ulalele.
Juju.
I agree nami ngivusanibonani nami ngivumelana nekhola le icede ukufona khona manje Pastor Mpumi. Congratulations.
I.
May Elohim bless you with everything that you need, sis. You've done us proud. Yes, nami ngiyavuma Pastor. Don't worry. Uyeza umshado sis. Don't worry. Everything that may Elohim bless you with all your heart desires.
Yeah. Wow. Sure, yeah. We have support in Nompumelelo onayo la. And you know, into engizwa yobonke bayikhuluma ukuthi kuningi abakufundile kuwena. And kuno angazobani okhulumile la omunye athi uma umoya wakhe uphansi uyazi ukuthi yes uyakwazi ukuthi uphakamise umoya wakhe uvuselele umoya wakhe ukwenza kanjani konke lokhu Mpu hey phela ngiyezwa so ne title u pastor Mpumi
bathu angifunda njalo ubizwa ngo pastor bathu
yeah
oh my god
wow you know what ngiyazi ukuthi imiyalezo efana nale iyenza ukuthi ube more humble ungathini nje kubo bonke ngoba nabo bo pastor ngithi benibeni nonke ku ya ku Bible school uthini nje uzizwa kanjani ukuzwa yonke le miyalezo
yo JPC amashe I am so humbled. Let's stick with Jesus. I don't know. Yeah. In the family, I'm going to call Anna now. And everybody else. Mm. Anna, thank you.
I would now Namakaba over to Shock Boy. So, okay, Nompumelele is cut set to Jay. Isona esingiphelele amazwi akho okugcina ongathini kuwo wonke umuntu olalele kwamanje.
Keep on keeping on. It's not the end of the road. As the key theme of the book of Colossians is, one of the key things is stick with Jesus. So I'm encouraging everybody to stick with Jesus no matter what.
Mm.
Yes.
Wow. Mhlambe before sivala ungakhulekela wonke umuntu ukuthi uphila nge disability.
Let's pray.
Mhm.
Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazareth, I pray for everybody who is living with a disability ukuthi simakade sibambe ngesandla sakho. Simakade. May you show yourself strong on our behalf. May you fight our battles, O God. Usiqinise simakade. Usisebenzise, Lord. Lord, I know that you is my testimony. People are going to get healed and saved. Lord, do it for your honor. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Amen and amen. Utholakala kanjani uNompumelelo? Mhlawumbe omunye uthe yangikwazanga ukungena ngikhulume naye. O mhlambe unaso leso simo and u give up empilweni o mhlambe umzali uphila nengani nanoma kungabi ukungaboni mhlambe indlela nje eyenza ukuthi impilo yakhe ingabilula bakuthola kanjani.
Okay, bangangifonela kune number bangangifonela bang WhatsApp futhi.
Mm.
It's 078
mhm
06 34 312.
Ngicela waphinde.
078 06 34 312.
Mhm. Ku social media ukhona?
Ayikho unfortunately.
Okay, so bakuthola ku WhatsApp, bakuthola na ku call.
Yes.
Siyabonga Nompumelelo. Igama lakho likulandele uNompumelelo sibone impumelelo empilweni yakho but yes sihamba naye uChrist ukuthi uyena osiphumelelisayo Nompumelelo ngithi nje ngithi bright future kuwena And njoba ushilo ukuthi ukushera kwakho i-testimony today uzokwazi ukuthi usize nabanye. Sitha lihambe ivangeli.
And ayipheleli namina nawe sisazokhuluma yithi.
Yebo, yebo.
I'm still going to come and minister the way.
Yebo. Yebo.
So this was a start of my show now.
Nomphumelelo, thank you so much. Kiri mudimo ona sihlabelela nomuresi. Singena ngalagu the last hour. Thank you, Mpumi. Pastor Mpumi.
Amen.
Stop it.
Radio Pulpit, 657 AM. True, authentic, Christian radio.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.